Igice cy'ijana na mirongo itatu na kane. Imva yarimo ubusa kuko Yesu yari muzima. Matayo, igice cya makumyabiri n'umunani, umurongo wa gatatu kugeza kwa cumi na gatanu. Mariko, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa gatanu kugeza ku w'umunani. Luka, igice cya makumyabiri na kane, umurongo wa kane kugeza kwa cumi na kabiri. Na Yohani, igice cya makumyabiri, umurongo wa kabiri kugeza kwa cumi n'umunani. Ibikubiye muri iki gice. Yesu yazutse. Ibyabaye ku mva ya Yesu. Abonekera abagore banyuranye. Abagore bagiye ku mva ya Yesu barababaye cyane, bagezeyo bagasanga isano irimo ubusa. Mariya Magdalena yarirutse asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga ari we intumwa Yohana. Yohana igice cya makumyabiri umurongo wa kabiri. Icyakora abandi bagore bagiye ku mva babonye umumarayika. Imbere mu mva harimo undi mumarayika wambaye ikanzu y'umweru. Mariko igice cya cumi na gatandatu umurongo wa gatanu. Umwe muri abo bamarayika yarababwiye ati, mwitinya, kuko nzi ko mushaka Yesu wamanitswe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yabivuze. Nimuze murebe aho yari aryamye. Noneho nimwihute mujye kubwira abigishwa be ko yazuwe mu bapfuye, kandi ko agiye kubabanziriza kujya i Galilaya. Matayo igice cya makumyabiri n'umunani umurongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi. Nuko abo bagore bagenda biruka bahinda umushyitsi kandi bafite igihunga, bajya kubibwira abigishwa. Mariko igice cya cumi na gatandatu umurongo w'umunani. Hagati aho ariko, Mariya yabonye Petero na Yohana. Yabagezeho yahagira arababwira ati, bakuye umwami mu mva kandi ntituzi aho bamushyize. Yohana igice cya makumyabiri umurongo wa kabiri. Petero na Yohana nabo bahise biruka bajya ku mva. Yohana yagezeyo mbere kuko yari azi kwiruka. Yarungurutsemo abona ibitambaro ariko ntiyinjiramo. Petero wahageze yahise yinjiramo. Yabonye umwenda mwiza hamwe n'ibitambaro bari barazingiye ku mutwe wa Yesu. Yohana nawe yinjiyemo abona kwemera ibyo Mariya yari yababwiye. Nubwo Yesu yari yarabibabwiye mbere yaho, nta n'umwe muri bo wasobanukiwe ko yari yazutse. Basubiye iwabo bari mu rujijo. Ariko Mariya yari yagarutse kumva arahasigara. Hagati aho, ba bagore bandi bari mu nzira bajya kubwira abigishwa ko Yesu yari yazutse. Mu gihe bari mu nzira biruka, Yesu yahuye na bo arababwira ati, nimugire amahoro. Nuko bikubita ku birenge bye baramuramya. Hanyuma Yesu arababwira ati, mwitinya, mugende mubwire abavandimwe banjye bajye i Galilaya, kandi aho niho bazambonera. Matayo igice cya makumyabiri n'umunani umurongo wa cyenda n'uwa cumi. Mbere yaho, igihe habaga umutingito hakaboneka n'abamarayika, abasirikare bari barinze imva ya Yesu bahiye ubwoba bahinda umushyitsi, bamera nk'abapfuye. Bamaze kuzanzamuka bagiye mu mujyi, maze babwira abakuru b'abatambyi ko ibintu byose byari byagenze. Abatambyi bagiye inama n'abakuru b'Abayahudi, bafata umwanzuro wo guha ruswa abasirikare bagahisha ibyabaye. Nanone barababwiye ngo bazajye bavuga bati, abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Matayo igice cya makumyabiri n'umunani umurongo wa kane, wa cumi n'umwe n'uwa cumi na gatatu. Iyo abasirikare b'Abaroma basinziraga bari ku kazi bashoboraga kwicwa, akaba ariyo mpamvu abatambyi babasezeranyije bati, na guverineri nabyumva, ni ukuvuga icyo kinyoma cy'uko basinziriye, tuzamwemeza, namwe tubarinde imihangayiko. Matayo igice cya makumyabiri n'umunani umurongo wa cumi na kane. Abasirikare bakiriye ruswa bakora ibyo abatambyi bababwiye. Nguko uko ikinyoma cy'uko umurambo wa Yesu wibwe cyakwirakwiye hose mu Bayahudi. Mariya Magdalena yari akiri kumva yishwe n'agahinda. Yarunamye areba mu mva, maze abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera. Umwe yari yicaye aho umutwe w'umurambo wa Yesu wari uri, undi yicaye ku birenge. Baramubajije bati, mugore, urarizwa n'iki? Mariya arabasubiza ati, bajyanye umwami wanjye, kandi sinzi aho bamushyize. Mariya yarahindukiye abona undi muntu. Nawe yamubajije ikibazo nk'icy'uwo mumarayika yari amaze kumubaza, ariko yongeraho ati, urashaka nde? Ariko Mariya yatekereje ko ari umukozi wo mu busitani, maze aramubwira ati, nyagasani, niba ari we wamujyanye, mbwira aho wamushyize mpamukure. Yohana igice cya makumyabiri umurongo wa cumi na gatatu kugeza kwa cumi na gatanu. Mu by'ukuri, Mariya yarimo avugana na Yesu wazutse, ariko icyo gihe ntiyahise amumenya. icyakora igihe yamubwiraga ati Mariya, yahise amenya ko ari Yesu, abibwiye n'uko yarasanzwe amuvugisha. Mariya yamubwiye mu giheburayo yishimye cyane ati Rabuni, bisobanurwa ngo mwigisha. Ariko Mariya yafashe Yesu aramugondira kubera ko yatinyaga ko agiye kuzamuka akigira mu ijuru. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ati reka kungondira kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data. Ahubwo usanga abavandimwe banjye babwira uti ndazamutse ngiye kwa Data ari we So no ku Mana yanjye ari yo Mana yanyu. Yohana igice cya 20 umurongo wa 16 na 17. Mariya yahise yiruka ajyayo intumwa n'abandi bigishwa bari bateraniye. Yarababwiye ati nabonye umwami. Iyo nkuru ikaba yariyongeraga ku by'abandi bagore bari bababwiye. Yohana igice cya 20 umurongo wa 18. Icyakora izo nkuru bazifashe nk'amanjwe. Luka igice cya 24 umurongo wa 11. Ibibazo byisubiramo. Mariya Magdalena amaze gusanga imvi irimo ubusa byamugendekeye bitewe n'abandi bagore. Petero na Yohana bamaze gusanga imvi irimo ubusa babyifashemo bate. Abandi bagore bahuye nande igihe bari mu nzira bagiye kureba abigishwa, kandi se byagendekeye bite Mariya Magdalena igihe yasubiraga kumva? Abigishwa bafashe bate inkuru babwiwe?